yellow leaves. Oh, oh, it's an over.
Watch me quit it, daddy. When you weave a word in your mind, watch me quit it, daddy.
Duniani kuna wengi marafiki, lakini yakitokea matatizo wanakukwepa, wanakusepa wewe, wanakusepa wewe sana. Domo domo kwako wewe, midomo ya laana, wanakuchukia wewe. Kazana murana naweza tashinda.
Watch me quit it, daddy. When you weave a word in your head, hey, watch me quit it, daddy. Niku kola chukonge. Watch me quit it, daddy. When you weave a word in your head, hey, watch me quit it, daddy. Niku kola chukonge.
Nimengi kweri nimepitia, kitanzira unigejitia, unofachuki na dhikipia, kwangu wai kujidimia. Nimeishi kuangaikia vijiji na mjini pia, ndoto zangu sikufikia. Hey, yasikia umenipenda bwana, sikujua kuwa ningemeki, nilikosa kunidhamini, lakini we kwangu azizi. Umenipenda bwana, sikujua kuwa ningemeki, nilikosa kunidhamini, lakini we kwangu azizi.
Wacha nikuite daddy. Watch me quit it, daddy. You call that you go again. Watch me quit it, daddy. When you give away in your head, hey, watch me quit it, daddy. You call that you go again.
So we get a novel. Niko na BJ. Get a novel music. Tumekuwa tukizunguka zunguka. Tukapatana na DL. Akatupa BPS. Tukasimamia kwa udhabiti. Tukajipuka, jipuka, tukalingala, lingala, tukajipuka, tukabongeka, bongeka, oh, kwa Yesu kuna raha, kuna raha, kuna raha. Watu wangu wa Kisasha, napenda kuwapa salamu.
Nikukola tubonge, watch me quit it, daddy. Watch me quit it, daddy.
Dansoli, dansoli, hey, 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 una loqueto.